dhalinyarada yar yar oo la qaladi way leenaha walaalayaal oo walaalkan ka jirtaan warse ilamaha ku nagada warsan cafiya dowladda soomaaliyeed iyo caalamka cafisiin warsadaana in lasan cafiyoona wala guli dadkii iyo dalkii ha nagada dad oo dunta adduunka haka galay dhadhuumada uniisu inay waardiyeysan oo isin la socotaan oo dowladnimaan falaan wala karaasa ma jiraan runtii dad dibadda ku kooyi oo dembiyaal ha galay oo caalamka dembiile ka ah iyo dadkii oo duusadi oo dulmiyo hay oo dhumiyo hay runtii marka waylenaha ku nagada.